aan ku horeynay tirinta codadka doorashadii ka dhacday Soomaaliland ayaa weli socota iyadoo qaar ka mid ah degmada doorashooyinka la soo saaray natiijo hordhac ah kuwaas oo ay ka mid yihiin degmooyinka Salaxley, Garadag, Xudun, Saylax iyo Lugayab warbixinta waxaa noo soo diray wariyahayaga magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Akulle
iyadoo weli ay socoto guud ahaanba tirinta codadka doorashadii 23 bishii May ka dhacday Soomaaliland ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ayaa waxa soo baxay qaar ka mid ah degmooyinka gobolada qaar la soo saaray natiijadooda tusaale ahaan gobolka Maroodi Jeex oo 4 degmo ka kooban ayaa degmada Salaxley gudiga doorashada ee degmada Salaxley ay soo saareen natiijadeeda natiijadan oo aan mid hordhac ah degmada Salaxley saddexda xisbi ayaa u kala helay sida qoraalka ka soo baxay gudiga doorashada ee degmada Salaxley u maamayo xisbiga talada haya ee kulmiye ayaa helay 4 xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Salaxley xisbiga Ucid ayaa helay 3 xildhibaan halka xisbiga Wadanina uu helay 2 xildhibaan degmada Garadag ee gobolka Sanaag ayaa iyadana la soo saaray natiijada hordhac ah ee degmada doorashada xisbiga kulmiye ayaa ku guuleystay sida qoraalka gudiga doorashooyinka ee degmada Garadag ka soo baxay ku cad 4 mudane halka xisbiga Wadanina uu helay 3 mudane xisbiga Ucidna 2 mudane dhinaca kale gudoomiyaha gudiga doorashada ee gobolka Togdheer Farxaan Cilmi Cali ayaa u sheegay warbaahinta in weli ay gacanta ku hayaan oo ay socoto tirinta codadka degmada doorashada Burco iyadoo gudoomiyuhu sidoo kale sheegay in degmooyinka Buuhoodle iyo Oodweyne iyadana ay tirinta gacanta ku hayaan ay socoto gudoomiyaha oo la hadlayay qaar ka mid ah warbaahinta ayaa sheegay
Fako oo ay dushu tahay 2006 2022 waxaanu joognaa goobtii aanu ku tirinaynay codadka oo ah dugsiga Sheekh Bashiir magaalada Burco waxaa shalay ta soo xarooday oo si nabadgelyo oo Ilaahay subxaana wa tacaala anagu mahadcelinno ku soo xarooday ku soo dhammaaday goobihii codbixinta ee degmada Burco oo ka koobnaa 390 sanduuq iyo goobihii degmada Buuhoodle oo ka koobnaa 80 sanduuq waxaa kale iyaguna soo xarooday goobihii degmada Oodweyne oo ka koobnaa iyaguna 48 sanduuq ilaahay subxaana wa tacaala qalada iyo mahadda ilaahay baa iska leh nabadgelyada iyo wanaagga noogu soo dhameeyey hawshii qaranka ee baaxadda lahayd intaa ka bacdi faaka oo ay aynu joogno goobtii aynu codka ku tirinaynay waxaa bilaabmay tirintii codadka oo saa arkayseenba shaqaalaha ka shaqaynaya iyo xisbiyaduba ay goobjo ka yihiin oo goob goob loo tirin doonayo dib loo tirinayo si loo hubiyo dhaatadan loo geliyo kadibna marka goob kasta xisbiyada iyo shaqaalaha kumishku ay soo saxaan la soo saariyo markaa natiijada goobtaa soo saxa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa inta ka dhibanna inuu ilaahay subxaana wa tacaala noo fududeeyo oo uu noo fududeeyo marka hawsha meel fiican bay maraysaa waxaan rajaynaa saacadaha soo socda insha allahu tacaala in natiijadu ay soo bixi doonto oo marka aanu dhammayno goobaha tirintooda sida degmada oo kale degmada Burco degmada Buuhoodle iyo degmada Oodweyne ay ku dhawaaqi doonaan gudoomiyaasha degmadu
dhinaca kale gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Riyaraac oo aan la xidhiiday ayaan weydiiyey qoraalada ka soo baxay degmada doorashooyinka Salaxley iyo Garadag isagoo xaqiijiyey in degmooyinkaasi qoraalka ka soo baxayna uu yahay natiijo hordhac ah oo ay soo saareen gudiga doorashada ee degmooyinkaasi dhinaca kale degmada Hargeysa ayaa tirinteedu ay bilaabatay saaka iyadoo la filayo in 2 maalmood ku dhowaad ay socon doonto gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Riyaraac ayaa u sheegay VOA in ay rajaynayaan in maalmaha soo socda ay ku dhawaaqi doonaan natiijada hordhaca ah ee degmada doorashada Hargeysa gudoomiyaha ayaa intaasi ku daray in gobolka Maroodi Jeex iyo degmada Hargeysa oo codadka ugu badani ay yihiin kuwa laga dhiibtay islamarkaana gacanta lagu hayo dhinaca kale goob joogayaasha caalamiga ah ee dusha kala socday doorashadii golaha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland ka dhacday 23 May ayaa waxa ay sheegeen in ay doorashadii ka dhacday 23 May Soomaaliland ee deegaanka iyo wakiiladu ay ahayd mid xor oo xalaala Greg Millis oo ku hadlayay afka kormeerayaasha caalamiga ahaa ee doorashadan korka kala socday ayaa shir jalaayd oo ku qabteen magaalada Hargeysa waxa uu kaga hadlay doorashadaasi sidii codbixintu ay u dhacday iyo diyaargarowgii gudiga doorashooyinka ee dhinacyada farsamo iyo guud ahaanba saaxadda iyo habka ay doorashadu u diyaarsanayd
The 31st of May 2021 Somaliland election process was free, fair and credible.
Koobiyo sadakii bishii May doorashadii Soomaaliland ka dhacday waxay ahayd mid xora xalaala
isla markaana aamina waxa kale oo ay ku aamaneen gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland u diyaar garowga iyo hanaanka ay u diyaariyeen codbixinta muwaadiniinta farsama ahaan iyo qalab ahaanba goobjoogayaasha ayaa hadalkooda ku sheegay in aanay dadku u hoggaansamin ama ku dhaqmin marka la eego talaabooyinkii bahda caafimaadku ay ku baaqeen ee ahaa in afsaab ay xidhaan dadka codka dhiibanaya isla markaana ay kala durkaan mustaafo taasoo aan ka muuqanin buu yidhi markaan kormeernay goobaha cod dhiibashada ama cod bixinta xisbiyada Soomaaliland ayay ku tilmaameen in ay si siman u helayeen fursado isku mid ah isla markaana saddexduba ay uga shaqaynayeen sidii ay doorashadu ugu dhici lahayd hab nabadgelya dadweynaha Soomaaliland ayaa weli aad ugu dhag taagaya natiijada doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka ay codkooda ka dhiibteen 13 bishii May gaar ahaana bulshada ku dhaqan gobolka Maroodi Jeex oo halka ugu ballaaran codadka ugu badan laga dhiibtay ayaa isha ku haya tirinta codadka Fadl Maxamed Cakule VOA Hargeysa